ekilesiyo juli jindekere wotoli esobola okungumya kubanga golekawo nange ennuma muli ndowooza nti olifuna nsinga kati olunansi bulangugezi amasanyu gendinanga gekulika kale kwereeta nekilesiyo nkisigaze wotoli ndabirekweyo nga buli lwebeera mu bulago bwange yeumye okuba omwesi subise ntio jakoma omangu chatulenze nguma mutima nakola ntia wucho liobomu nekilesi yejire ngumia na yetolwayo nganda vieno kukwa gare nyo tumare kulio nsibule sekanga nyika koma kuito mukangwe chimpo nyene kuwa sajeyo awakula wakone bakulengalo kuma bwe bakuita tobanyega kantu olo bakutenti webanka obulungi bwobugatta mweseko awo obutuma bami subise ntio jakoma omangu chatulenze nguma mutima nakola ntia wucho liobomu ekilesi yejire ngumia na yetolwayo nganda vieno kukwagale nyo tumale kulio nsibule oiteyo bakugamba wabula kumateba kubo moyo bano abakulaga buse utero abo bapeko kubanga majozi gomba manje basingo kwagala we mukwano gwa mambo nekwikilabe banzimu kuba manye nti tewangala so kulio okwagala okwaddala kubanga ekibira ekikula akaso manye titewangala so kuli okwagala okwaddala kubanga ekibira ekikula akaso njagala osuubize ntio jakoma omangu chatulenze nguma mutima nakola ntia wucho liobomu ekilesi yejire ngumya na yetolwayo nganda vieno kukwagala kulunjiwa